okenye pụta n'ọgbọ kanyị too Jehova, maka ọ na-eme ka obi ike na nke o mere. Ike adịghị ime ọzọ. Ị bụ nwatakịrị, ị na-agụ akwụkwọ, ị na-eme yu sevis, osetiela o, ị bụ onye pọlis, pụta n'ọgbọ kanyị too Jehova. Onye mmeri mgbanwere ịkọ akọtobe Jehova,
ịma mma ya gani
mgbanụ ka ị nwere ịkọ akọtobe Jehova,
ịma mma ya gani
onyanụ ka ị nwere ịkọ akọtobe Jehova,
ịma mma ya gani
mgbanụ ka ị nwere ịkọ akọtobe Jehova,
ịma mma ya gani gide bi
agụ na-eche mma m,
ịma mma ya gani gide bi
ofu ya na so na bịaruo,
ịma mma ya gani gide
ọ mara nke tupu juru n'ọnụ,
ịma mma ya gani gide bi
ọkwa gị mama amasị amasị,
ịma mma ya gani gide bi
ọkwa gị bụ ti mbodo,
ịma mma ya gani gide
bi ozi meghere onye ga-emechi ya,
ịma mma ya gani gide bi
mgbe Jehova ga-agọzi gị,
ịma mma ya gani gide bi
ọya mgbe Jehova ga-agọzi gị,
ịma mma ya gani gide
bi ọ ga-eme ndị iro gị bam bam na,
ịma mma ya gani gide bi
mgbe Jehova ga-ekunye gị nwa,
ịma mma ya gani gide bi
mgbe Jehova ga-enye gị di,
ịma mma ya gani gide bi
ọ ga-eme ndị iro gị bam bam na,
ịma mma ya gani gide bi
ọkwa ya bụ ka ọ bụrụ
ụzọ, ịma mma ya gani gide bi
onye ga-ama Jehova aka n'iru,
ịma mma ya gani gide
bi ụka challenge baba,
ịma mma ya gani gide
bi ụka challenge Emmanuel,
ịma mma ya gani gide bi
ụzọ meghere onye ga-emechi ya,
ịma mma ya gani gide bi
amaghị m ihe ga-etu gị papa,
ịma mma ya gani gide bi
amaghị m ihe ga-ege gị ọsụ,
ịma mma ya gani gide bi
ọkwa gị bụ ebube dị ike n'agha,
ịma mma ya gani gide bi
wee aka gị chaba Jehova mma. Ọkwa gị na-edu meje alọ, ọkwa gị mere sambazi mma, onye gị ka Chukwu ọma, ebilechara John Memonyowa ọma, ịdị dala nke dị ka m, onye dị ka Chukwu ọma m, onye mmeri agụ na chemba na rekele m ọgaranya. O nwere ihe mere nji aja gị ma, echetara na mgbe gara aga ụfọdụ nọ na chimọchile, ha si this boy ọ ga-abụ mmadụ ọzọ, ụfọdụ nọ na akwa mmemole, ha si this boy o nwere ihe ọ ga-abụ, mana Jehova emewo m onye nwa ma, ndị mmadụ ajụba m ama na-eji ojiri mee, mana Jehova sachawa karaka m, ndị mmadụ asị m ama na-eji ojiri mee. Mgbe Jehova ga-agọzi gị brother, don't worry, mgbe Jehova ga-agọzi gị sister, never mind, ọ ga na-ede iro gị bam bam n'anya. Agbanyeghị ọrụ ị na-achọ for so many years, Jehova ga-enye gọrọ gị taa, ọ na-eme onye kwere chi ya ekwere, ọ ga-eme ndị iro gị bam bam n'anya. Ọ bụ ọgwụ agwọrọ agwọ ekechi na vileji gị, a sị na ị gaghị abụ mmadụ ọzọ, chere Jehova gị mụ anya, onye mmeri ọkwa ya bụ tagbawarili, a sị na ị gaghị amụta nwa, for so many years ị chọrọ nwa, chere Jehova ga-emere gị o mere ndị ọzọ, mgba kụbaka gị kụbaka, mgbabara Jehova egwoma, weri kwa kato me Jehova.
Imama ya gade gide.
Onya weri kwa kato me Jehova.
Imama ya gade gide.
Mungwa nutube ya.
Imama ya gade gide.
Onya bula jaba ya ma.
Imama ya gade gide.
Onya bula bulie yelu.
Imama ya gade gide.
Ima nenugu bulie shime.
Imama ya gade gide.
Obuleko state. Palie yelu.
Imama ya gade gide.
Ino nanambara. Shime.
Imama ya gade gide.
Ino pote koto jabano ya ma.
Imama ya gade gide.
Opo wele kino mungwa kubara ya.
Imama ya gade gide.
Ino nabangwa jabachi muma.
Imama ya gade gide.
Omwa netirora nile.
Imama ya gade gide.
Owe gonye yirigi mancha chukwa ma.
Imama ya gade gide.
Opwa gine du meje.
Imama ya gade gide.
Opwa gikamjiwe irisi.
Imama ya gade gide.
Opwa gikampu nonu.
Imama ya gade gide.
Opwa gikamu jaba.
Imama ya gade gide.
Onye rika chukwa mame.
Imama ya gade gide.
Iya siri marike no mume.
Imama ya gade gide.
Chineke na rekele.
Imama ya gade gide.
Names. Lord, I lift up your name.
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 Above every other names.
Above every other name.
Lord, I lift up your 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 name.
Again and again,
above every other name.
You will never, never forsake me.
Lord, I lift up your name.
You have never disappointed me.
Lord, I lift
if
up your name.
If you force, Alpha and Omega, I
Lord,
am that I am. Lord, I give you all the praise.
Above every other name.
Lord, I lift up your 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 name.
Oh, Lord, I lift up your name.
Alpha and Omega, the lily of the valley, bright and morning star, I appreciate you because you are God. Iya nyere madi keno mume kineme, ina bomo no to madu meyonyo woma. Oh Jesus, I give you all the praise.
Again and again, you have turned my sorrows into joy. Who am I that you will remember me? Lord, I give you all the praise. Lord, I lift your name above every other name. Help us who can disappoint you. Mami water can disappoint you, but my Lord can never, never disappoint. Onye mere kamburu onye mbuta chukwu. Ekele nwoji jama gadiri gina. Papa nesoku nesuru keme. Ndi mozi ne ekele gi onye omeri. Hana tupu oledo hana rasiso. Nso kachi mudile. Oh, we're going.
N'ezokwike gade ya imoso
Mpaliri kwere n'ezokwi mesu woya Isi nangadi kosi sakono na kukui
Yes
Nke nami buru ya na mbeya Akukwa ya dega mbong wakong Iyobula nke meturaka N'ezokwu noga gankoma imesu woya Everybody lift up, I lift your name, I lift your name above every other name. Let no one know the rubber and I'm full of song. Honor, no rubber, I am. Ego, one you chin a babola. Omeke boss or gave it ego. Mana, one ya make your game. Para ya kare na kare Ipu ni be ajula wanya jo Una hola wanyi mandebe Wanyi we chetano we no nyana po Jesus Obara kitu kujirono ya Okuro nye ne weke mado Okuro nye na mageku Owe si no ge me tonu we yaka O bebiri no bi ya we si Oboru na me tonu we papaka Oyoyo, aga madirima Mani we sopu kumbu Mani we sopu kwa mbu Yes, mani we sopu kwa to We me tonu we Jesus aka Lord, I lift up your name.
Lord, I lift up your name.
Lord, I salute your majesty.
Lord, I lift up your name.
Lord, I lift up your name.
Lord, I lift up your name.
Above every other names.
Above every other names.
Lord, I lift up your name.
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 Lord, I lift up your name
above every other names.
Above every other names.
Lord, I lift up your name.
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 Lord, I lift up your name
above every other name.
Above every other name.
Oh, Jesus.
Lord, I lift up your name.
You are worthy, you are worthy,
Lord,
you are worthy,
your
you
name.
Are worthy.
More music at NigerHighlife.com.